Records. Whoa, watch your body and them say, Jomethika. Ukipiga step wanataka, ukipiga trot inataka, sijui nini nini wanataka, hizo vitu zako nataka. Tunapepea, unapepea, napenda unavyonukia, wanaongea, minajongea, baby wachana nao.
Misi nandai wanantaka, misi nandai wanantaka, madam nikiba wanantaka, madam kiba.
Wana tubonge ya, wana tujonge ya, compact, tunawagonge ya.
Mizi wataki, mizi wafati, bugu bugu, miwani party. Baby nipate kwenye party, wacha chiti chiti chati chati.
Chiki chiki yoko yoko yaki yaki,
baby napiga miyaki.
Chiki chiki yoko yoko yaki yaki,
baby napiga miyaki.
Ukipiga step wana taka, ukipiga trot wana taka. Sijui nini nini wana taka.
2004. Let's go.
My fans me now wapenda wo, now wapenda wo. Wo, tema haters kama mnipendi.
Kule disembe,
meza wembe na wapa life kama side akarole.
Na wenye wivu wajinyonge.
My fans me now wapenda wo,
now wapenda wo. My fans me na wapenda wote, na ma autograph utasign siku zote. Na washukuru walioni hold down, na kwa hii rap game sita wa let down. I promise me na wapa promise too, album yangu itakuwa hit tupu. So you better act like you know, wakiuliza nana na roga sema Prezo. Oh really though, once again here we go. It's the Jackson knocking knocking on your door. Na wapa vitu haters, na wapa mambo, na wapa vidonge wakitema shauri. Me na count blessings angu Joe. Na mpende msipende ndivyo ilivyo. On my two still moving on strong. Walio dhani sita make it, damn you're dead wrong. Na kama uko down basi sing my song. Kama kufloss is wrong, I can't be right. Na kama uko down basi sing along. Kama kufloss is wrong, maze I can't be right. My fans,
my fans me now wapenda wo, now wapenda wo. Damn my haters kama mnipende. Kule disembe meza wembe, na wapa life kama side akarole.
Kwanza uliponitokea, nilishindwa hata kujizuia. Karibu na we nikakupitia, aya nguvu nikakutolea. Tabasamu ukaliachia, viungo vyote vilinilegea. Pale na we uliponitikia, maungo yote yakasisimka.
Nimeshakupenda, nimekuzimia. Sijiwezi tena hata kusogea.
Seme umenipokea, nataka niwe nawe katika dunia. Nakupenda sana sitokuachia.
Ukweli wangu nimeshakwambia, penzi kikohozi dawa naijua.
Ukweli wangu nimeshakwambia, penzi kikohozi dawa naijua.
Njoni bembeleze na kuaminia. Ipe raha baby, nimekuzimia.
Hazifanani tu kwenye ID, wanajifanya kutuma VIP. Na mtaani ni ma IDP, wanachota sana kwenye Insta, Snapchat ama Twitter. Deli wako club wakata maji, na keja yake ilikatwa maji. Wakipanda ndege tuma selfie, wameshinda mpaka wale wasafi. Wanatumix group kama kafi, na daily morning kama shafi.
Wanajichocha, 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 wanajichocha. Hawana kakitu wanajichocha, 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 wanajichocha. chocha, wana jichocha. Na hawa na mashu wana jichocha.
Mbonga kuhusu kuma ganji bro. History basi wewe kuhusu jo. Ukipenda the don't da. Mr. Money Bags Baldo na pamba na. Story za machocha basi misimo. Nina piga mazinema pale decimo. Salamu za mapesa nina shikamo. Marasaba, marahaba. Mini, 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 mini manimo. Nipate na maganji mini animo. Na kama ni maganji mina getimo. Stories za mababa misimo. Stories za machocha wacha brother. Funga domo tukwatane kwa kiwanja. Mitaa katikati kwa wajanja. Propaganda na bado na wamata.
Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Hawanaka kitu wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Hawana mashu wanajichocha.
Miaka 13 kwa kiwanja. Bado mademu wanapaka wanja. Wanakamshu na wanakanja. Unajua makini kwa mjanja. Hakuna kakitu wanadai dai. Nimenyowa fresh bila dai dai. Walikuja juzi washa dai dai. Bye bye, mina yo baby. Bugu bugu bado mina jigi jigi. Fresh na tafuna kama bigi jigi. Spendi vitu ndoko leta bigi bigi. Bigi bigi, ndoza bugu bugu. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Hawananga kitu wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha. Wanajichocha, wanajichocha.
Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice. Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice.
Ana mwendo malingo, na kazulishe posura. Ya upanga shingo, ukunyuma kasimura. Ana mwendo malingo, na kazulishe posura. Ya upanga shingo, ukunyuma kasimura.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist.
Baby, go for make I take a look, look. You don't tell where my eye the truth, truth. You stole my heart away like you're a crook, crook. I follow you to see what in the cook.
Baby, let me show you love better than you've ever seen before. Me, I don't go for short. Me, I don't go effort. My Rihanna, she dey make me holler. She no get it wild. Baby, make we go see my mama.
Yeah, she got the fire waist, fire waist, fire waist.
Don't let them change you. Girl, I'm gonna fix everything and fix anything, cause I wanna be with you.
Oh yeah.
Fix everything and fix anything, cause I wanna be with you.
Nitafanya unachotaka, nitakupata. Niwe nawe. Unachotaka, nitakupata. Really, niwe nawe.
Ni kae fiti for you. Nasukuma wiki ndo ni safe cafe for you.
A boy child inakula noma. Baby nisipokuwa ipita nitatoma. Ni wiki mbili misita kuona. Punguza sinaputa tutengeneze boma.
Oh baby I'm addicted to you. Need you more than the air that I breathe.
Hata nikitunga marigaga.
Oh baby I love you.
Wazuri wako, the one that you have is there.
mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu, we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu, achana nao.
Imedos band kuna rana, kuna nasikia nini
underage hata mjatoboa kuvote ban. Mapolitician wametugeuza mashete venye huko kwa street daily wanatupanga. Manguruwe sana wanajikanga. Big brother tangu ni kuwe mchanga. So mini Isa we ni Habib na Manga. Shonya Loka, Villa Rosa, Camp Whiskey, na Sinjiski, Good MC, Uliza Shinsky. Hey, ni mimi peke. Victoria boy design muse hizi samachi wanadai squeeze me ni mselfish. Wamesau kukiwa stage, late night nikipiga show. Walikuwa pale chini wakipiga ma selfie. Hauko shua shika njefi, 50-50 adio blaki. Na bring it back see, na move forward. Ambia promoter, lete showman. Next is winter, mindyo snowman. Uta kuingia, mindyo doorman. Ambia na bounce wa zidi jumindyo nikona doorman. Asimuka, 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 asimuka. Kamuwaka sana bana, kamuwaka sana bana. Moke Oliel, mama genga Eliel, pile pile wamiel, pizo de wa, uliza dayo ata kusho, pizo, Eliel, G-O-A-T, Buzi ni mi, my litna, my titima, my litna, nyamama pimina, afando si mivunje, sina noma, niko lit lakini sija choma, form gani, ziko bomas, dada gani, sija ziona, form tarifobia tuja ziona, uliza firefighters wata kusho, Oliel, uliza chief chef ata kusho, Oliel. Uliza pedi buda takusho. Oliel, kijipata hell utatusho. Oliel, hey town gang. Asimuka, 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 asimuka. Kamuwaka sana bana, kamuwaka sana bana.
Sura yake mtaratibu, mwenye macho ya aibu. Sao unajaribu ila namkumbuka sana. Umbo lake mahbibu kwenye marangi alonitibu. Siri yangu karibu bado namkumbuka sana. Alonifanya silali jua kali nitafute tukale. Lakini atakujali dali akate kwa na wale. Alonifanya silali jua kali nitafute tukale. Ila wala kujali dali haka.
Chapata wapi kama ile nampendanga sana. Chapata wapi kama ile nanipende sana. Chapata wapi kama ile nampendanga sana. Chapata wapi kama ile nanipende sana.
Pesa nyumba gani nikapukwa kunijali akanikimbia. Alitanganywa na wale kwa pesa nyumba gani miungaunga kunijali akanikimbia. Alonifanya silali jua kali nitafute tukale. Lakini atakujali dali akate kwa na wale. Alonifanya silali jua kali nitafute tukale. Ila wala kujali dali haka.
Chapata wapi kama ile nampendanga sana. Chapata wapi kama ile nanipende sana. Chapata wapi kama ile nampendanga sana. Chapata wapi kama ile nanipende sana.
It's crazy.
majera upa kama tanga sekera kwa vyuno vya paikoko kutoka mazabe picha twazi twanga kisera posti insta wanga kwa kera bada ya chali kimoko cause I just wanna let them know that I'm Africa beauty Africa beauty
Show me at your door. Sucker, no doubt I'm the one for you. Sucker, I'm the one for the TV every time you do.
Sucker,
your body like Orodo. I'm a yak man, I'm a type of Olo show. Yeah.
Sucker, baby. Sucker. Oh, yeah, get from Locker. Where you get from, baby? Sucker.
Body, girl, you confuse my thinking. With your body, girl, it's for you that I'm singing. With your body, girl, can't jump on my money. Girl, with your back, I'm in a door. Girl, can't jump on my money. You make a man want smoke cannabis.
Sucker,
I'm my friend on the set.
Sucker,
all I see now your way.
Sucker,
girl, come on, you make a dance.
Sucker,
and I do what your body's temper.
Sucker,
baby, come take a dip from you.
Sucker,
make your body move from me.
Sucker,
baby, come take a bang up from you.
Sucker, sucker, baby. Sucker. Oh, yeah, get from locker. Oh, yeah, get from baby. Sucker.
Step in the place, the party's gotta make them surrender. But I don't give them what they need, yeah. Another hit, another one. They give me not, she start to dance. Girl, I love the things she wants. Baby, dance and dance for good. When you do that,
yeah, baby, let me see you shine for me.
Before you take that step, baby, hold on. Thank you for making me your lover from day one. The two of we will show, like a roll on. Everything where we do, it a pass my K1. Girl, in you I believe in. All my pain she relieving. Play plenty love I be giving. See the blessings I'm receiving. Because
sunshine, baby, you are. Sunshine, baby, you are. Sunshine, baby, you are. Sunshine, baby, you are.
Tell me when I see you.
Shine, baby. Let me see you shine for me. Shine, baby. Let me see you shine for me.
Shine, baby. Let me see you shine for me.
Shine, baby. Let me see you shine for me.
Girl with me at 12. Two of us like pot and kettle. I just can't tell why we fight and we wrestle. I saw the fire, fire. Me girl got the fire, fire. I saw the fire, fire. And the girl got the fire, fire. If you not in my not go take go. Only your love I appreciate go. If you not in my not go take go. Baby girl let's relate to what she seems to.
No kissing me. No touching, babe. No kissing, babe. And don't call me, babe, babe. No kissing, babe. No touching, babe. No kissing, babe.
And don't call me, babe, babe.
What else? Come on, let me pump it. Yeah. Yeah. Akasakase bia menini mie nunya yo. Na me complain you say no use car no. Cause I yana what the Panamera na ko fani nuya kabute na what the key na ko ma brado. Into my kuma bae na me friend bonde. But you know how ko fake wapa one share. It would be a yana grow with me ni so I'm really taking a piss. Then me kinda de one pe. Into me so the mana grew I was it. Me person me be a ja. Watch my swatch and I go so me na ini what the kaki ne dante me person me so the moon pa. Maybe si be an a coach do your bait. All I gotta do is take your hand and run away. Puppy go your car and I'm tired. Also, chinny mama, I'm in pain every day, baby, but now you're late. I don't go look at your face, scared to say.
No kissing, babe.
Me person me show me more.
No touching, babe.
All my men fin I know.
No kissing, babe.
Me person me friend.
And don't call me, babe.
Baby, I wanna kiss you.
No kissing, babe.
Can I touch you?
No touching, babe.
You look so sweet, baby.
No kissing, babe.
Me person me can we start call.
And don't call me, babe.
God damn it.
Baby, yeah, I know you been like that. Got it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging. Chasing our crazy dreams. Hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the thing, I make me rockin' at a dance. Give me the thing, I make me rockin' at a dance. Man, she don't like stepping at a dance. Give me the thing, I make me rock, 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 rock. Give me the thing, I make me rockin' at a dance. Give me the thing, I make me rockin'.
Since I have it at the moment, you the one I wanna shine my light on.
get your life, little mama, won't you get your life on? Ain't nothing cooler than the wrong moves when you do them to the right song Let's shoot this movie and put the shit on repeat I hope these memories are making you fall asleep Before we hit the road, put our phones on silent Nobody's trying to bring sand to the beach What would it take to change plans for the weekend? Cause I'm trying to kick it like E The whole thing, the pre-party, the pre-sex Then we hit the major league with a cheese
I like you, girl, in particular You in particular, say I like your waist in particular. Say I like you, girl, in particular. Yeah, you in particular, say I like your waist in particular.
I wish in the club and I'm a bumba. Kwanja manoti ni kuonge vya thamani Ama niwe fundo kuigiza kakanumba Masanja joti usiwe mbali nami My darling I need you now Uwe na mi Hakia mungu na kupenda Nobody can show you love Usiwamini, ukisha wapa wanakwena Obasi jilegezi, nikubebe mbongoni
Kielewe,
nika nikudekezi, nikutunze kama mboni
Kielewe,
wakija wapotezi, nifanye kama uwaoni
Kielewe,
kisha uniongezi, ulivofunza unyagoni
Kielewe,
oh baby, asadansi nikone
Mwangwalu,
uwabamijo
Mwangwalu
Lulu Femi Oh baby Asa cheza nipone Uwaba mijo Basi cheza na mimi
Mujongo mwaropa imi Mchungu kiusiwa Sami mara sabini Uwa mzungu siachaliwa Kependa chunga majini Kwenye ufungu pareniwa Kumbate baridini Kwenye tundu kama njua Uyo wangu nyoma kuti usini jena kibiriti
Asawe
Benzi likage ukachuki nyumba ikawa kibiti
Asawe
Nipatie vya kita ndani nipe paka kwenye kiti
Asawe
Ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti Obasi jilegezi nikubebe mgongoni
Kielewe
Kita ndani nikolezi kwa mbunu ya kingoni
Kielewe
Kisha nibembeleze Nirudisha utotoni
Kielewe
Weka mate niteleze Kama nyoka pangoni
Kielewe
Oh baby Asete sikitoko Oh banwecho Ululu kani Oh baby Asa cheza nipone Uwabamido
Wawa Nairobi
Basi cheza na
mi Y'all know what it is Got 5 mics on the track About to tell you
Feel the heat when we come through Party Nation
Squad.
Hey. Sexy people around me Party Nation
Squad. Hey.
All of the man them looking so fly Sexy girl them wiggling wine On your feet boogie and grind MDQ baby girl one time
Ivi si ufanyaga Si dio show si upataga Si kwenye flow upundo uwaga Shampemo paka tunamwaga Remember Kuni matanga Boss lady Mindo semanga Na wapanga Muda na wachanga Mgo inje mkiso tamki manga manga Me J's on my feet Kinyaga Ride on the beat Tazama I'm a hot tip Black boss on the ride
I see a fool's one I'm a my hair
My hair
I fool's one And I will Hatutakoma hatuchoki Kuwapikia tu matamu Mazuri twakupa kama kawaida Twaziti kutisha Hiskwani ya bala
Feel the heat when we come through Party Nation
Squad
Sexy people around me Party Nation
Squad
Man, them looking so fly Sexy girl, them wiggle and whine On your feet, boogie and grind Cagwe, let me hear you say
Shibana, ni
confidential. Bad man, jump again.
Do again, do again.
Happy mention. Squad up, congregate.
Who are them, who are them?
Confidential. Bad man, jump again.
Do again, do again.
Happy mention. Squad up, congregate.
Yeah, feel the heat when we come through Party Nation.
Squad.
Hey. Sexy people around me, Party Nation.
Squad.
Love you. Kuna mambo na shindwa ficha mama. Leo lazima niseme. Drunk texting baby, telling you how I feel. Maji yamezidi unga masheri. Wacha moyo ufunguke.
Cause I'm so tipsy and you're so in my head. And I'm trying not to lose my friend. Jumping out the friend zone, jumping, baby. Out of the friend zone, baby. And I got no parachute, jumping off the friend zone, jumping, baby. Out of the friend zone, baby.
Ni cheki na maaibu. Wendo inspiration. Ya muziki natunga kila siku. Mentally frustration. Nimezificha hisia zangu. Sexual tension. Baby give me your body.
Cause I'm so tipsy and just so in my head. Najaribu sana not to lose my friend.
Jumping off the friend zone, baby. Out of the friend zone, baby. And I got no parachute, jumping off the friend zone, baby. Out of the friend zone, baby. And I hope I'm gonna land on you.
Hey, I'm my girl.
And I hope I'm gonna land on you.
Hey, I'm my girl.
And I hope I'm gonna land on you.
Kuna mambo na shinda picha mama. Feature my lover.
I just can't take it no more, no more, no more. I just can't take it no more, no more.